Sanibonani bafundi nabalaleli bombele. Igama lami nginguSilindile Khanyile. Siyanamukela futhi engosini yethu lapho sidingida khona umthetho kungolwesibili umhla ka-23 June. Sekusuke umsindo futhi kwaqhubula nezintolo emva kokuvela kokuthi kunemali eyantshontshwa eplazini likamengameli uCyril Ramaphosa kodwa kungazange kubikwe emaphoyiseni. Kuthiwa ingu-$4 million noma u-R64 million imali eyayiseplazini likaRamaphosa eliseLimpopo. Mengameli uthe lena imali ayithole ngokudayisa izilwane ezitholakala eplazini lakhe. Nokho ezinye zezinto ezisolisayo ukuthi kungani umongameli egcine imali engaka iwukheshi futhi ungabe ulazisile yini ibhange lombuso ngalokhu. Ukubheka ukuthi ithini imithetho elawula ukugcina kwemali yakwamanye amazwe kanjalo nokhesh, ukhona ungotwethu womthetho umnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzane Zikalala, siyakubingelela futhi siyakwamukela kumbele.
Awubingelele bese ngibingelela kakhulu abalaleli nababukeli bombele.
Mnumzane Zikalala, likhona yini icala noma okufanele umengameli asolwe ngakho ngokugcina ukheshi kwakhe?
Likhona impela. Okubili nje ukuyibona okuseqhulwini lokho. Kunomthetho ubizwa nge-Financial Intelligence Act, Financial Intelligence Center Act. La osukuchaza khona ukuthi eziphi izinto noma imigodi afanele ilandelwe umuntu ogcina imali noma othola imali ngenxa yemsebenzi suke wenza. La asibala abantu abahubayo nesitolo, kunemali abafike bazodiphozitha noma mhlawumbe bazokhokha la kuwena. Mase kudlulile kuyinani thizeni, fanele usho bese uthi cha, engathi khona imali esiyifikile la kumina, sengicela ukunazisa nina bomthetho ukuthi cha, nayi imali ekhona. Uma kuwukuthi nisifisa ukuthi nihambe nomi-investigator lowo muntu, ningakwazi ukuthi nikwenze lokho. Asibuye sikhumbule njalo moya ebhenki, ibhenki elifike lithi, cela usiphe i-ID yakho ne-proof of residence. Kusuke kuyinge nemigomo nemibandela le ekhonjiswa noma ekufanele siyigcine ngaphansi kwalo mthetho ekuthiwa ifike. Siphinde futhi lapho, uma ngabe usomabhizinisi, bese kuzoba khona umuntu uzofika nesamba semali esingaphezu kuka-50,000. Ufoselekile, awunayo i-choice ukuthi uhambe angisho ukuthi uyomceba, kodwa uyokwazisa le Financial Intelligence Center ukuthi cha, nangu Zikalala la usefike phethe ukhesh ongaphezu kwe-50,000. Ngithe ma ngimbuza ukuthi uthathe iy'pothi imali yakhe kade isebenza e-stockfell, ngicela ukunazisa ukuthi nayinto yenzakalayo sekukuninakho. Siphinde-ke futhi lapho no-SARS imithetho regulator ukugcinwa kwemali nakhona futhi kuyathinte kwenziwelani na. Asikhumbule ukuthi intela yethu siyithola from iy'mali esuke idiphozithini noma mhlawumbe iy'mali esuke sizothi inzuzo yethu. So ngoba u-SARS usuke ngeke uzogada ukuthi umalini engenayo neyephumayo ebhizinisini, uma usuwu-check-a kakhulu ukuthi ama-deposit owenzile athini angakanani, bese bethi mawusugcina imali iyiningi lapho kulowo sathi usuke kuyona, ngoba sogcina sengasazi noma ingekho le precautionary measure yoku-check-a ukuthi imalini kahle kahle okuhwebelana ngayo. Okokugcina, siphinde sibe ne-South African Reserve Bank, yona esuke ithi siyakulimitha ukukhishwa kwemali, the physical money ukuthi ingakanani, ngoba suke sibalekele into ekuthiwa inflation. So ukuze sazi ukuthi kumele siyigaye noma singayigayi yini, uzuke sazi ukuthi irandi lethu lihlale liphezulu. So ilimitha ama-notes esuke sinawo, o-R10, o-R100, o-R200 abakhona, ngoba sifuna ukuthi njalo ahlezi sezingeni. Manje wena uma uzoba nemali ozigcinele wena, asikwazi ukubona si-account ukuthi kahle kahle inani lemali esuke ingaphandle kule nto ababiza ukuthi circulation ingakanani. Yiko kubalulekile ukuthi umuntu nomuntu nebhizinisi imali ikhona, akube khona umuntu ozoba responsible ukudila noma ukuphendula kuyona yonke le mibuzo esesikhulume ngayo, nokuyena ozokhommunicate nalezi nhlaka esesikhulume ngazo, ikakhulukazi uma ngabe kuthiwa uhweba ngemali, kakhulu uma ngabe kuthiwa kuyimali engeyona yakulelizwe laseNingizimu Afrika.
Kona-ke lokhu kokuthi akalivulanga ngani icala, ukhona yini umthetho awuphulile ngalokho?
Now, kuhlukene kabili, singasho sithi ukuvula icala ngesinye isikhathi akubona ukuthi umthetho usuwuphulile ngokungalivuli icala. Kodwa kunezinye izimo ezikufosayo ukuthi icala bese uyahamba uyovula, ikakhulukazi la khona uyilo muntu ekuthiwa accountable person or the accounting individual according noma maqondana nalo mthetho obizwa nge-FIGI Act. Ngoba wena usuke ithi ngamandla noma mhlampe ijoko onikezelwane ilo mthetho uthi uma kukhona okungenzakalanga kahle phambi yovula icala khona kuzo-investigate. Kodwa omunye umbuzo uzobe usuba khona, uzobe usuthi bakhona imali engake elahlekile kuwena owathi usebhizinisini awunaso yini isifiso sokuthi ugcine at the end of the day ubulungiswa sokutholile. Laba bafikile benza lesenzo esimbi kangaka bahambe baye enkantolo bayojeza, nawe bese uthola okuchaneka okungokwakho ozokuthola noma uyithole yonke imali yakhe iphelele. So, strictly speaking, unless u-president uyena orejistwe lapha kuleya nkampani as a person who's OO accountable person, noma kuyena umuntu responsible for ukureporta kafika ukuthi kwenzakalani ngama-finances, yebo uma kuyena unalo ijoko noma mhlawumbe responsibility ukuthi akaye ureporta icala. But if kungeyena, yes, akanalo, kodwa it would be in the best interest of president ukuthi akahambe ayovula icala.
Nomzanzikalala njenganjalo siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Kubonga mina kakhulu, nibe nosuku oluhle.
Lowo bekungumnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys, siyabonga.